cheese on them.
Before the bang, ask for service, offer after. Easy break, any summons, man. Hooker,
Minimanga, Naku payable, Naku talk, Kaunanipata, Nama Fegi base, Namo go cast, Krippa, Barretta to Jew, Kumezo cast, Kesa, base place, Yenya Nimetogwa, Keri, the one who only eat, and the Kiwa, Ombido, Koko, Kori, Kavondo, Takupat, and the Kiwa, Nadimbo, Nikiwa, Ombido. Muta dende run kuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo ta ta, wakerizo. Wakerizo ta ta, wakerizo.
Niki kush kush, Mary Jane. Benye kina bom bom dani brain. Siwezi waka kwanza bila gang. Na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bando twazifunga. C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uza hali runda. Zile konki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole. Apa chezea tona tona dole. Shika kongindo uchorea kovengole. Ita totondo akujie singo donye. Kana shada akujie enjo kingoe. Nimpe rungu adia chachishe nandore. Masauti zako kwa bidi kwanza ukini pepeta. Nikuroge turi vile miroge githinga. Nikioyo muna uliza
Leo njana yenya.
Wakerizo hivyo ndo woni ita nikiwa ombizo. Koko koriko hivyo ndo ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo ta ta, wakerizo. Wakerizo ta ta, wakerizo.
Zima ni cut cut, zima ni fly. Na take sky sky vila niko hot. Say last competition ni medag. Say last tuko fiti wa life. Moshi eve utadha ni mini hookah. Moshi eve utadha ni mtalipuka. Lego lezi weko duka. Masiva ni memada yani mini mekafunga.
Pili pili, chili chili. Ewa nduma, water lilies. Willy willy DJ cheza chini. Peke jen, peke jen, peke jen. Unga ngano kanda mpangwa kando. Vuwa ndango towa nyoka pango. Zima kando pepe rusha lango. Tema taxi uba gala babo. Mi producer acha ni wa sample. Pizo de shiko ita shiro de niki. Sanif wana kashif vipi arif. Jua kali sana izi era itabidi umeita kalif. 8 times of the dawn, number 9. 8 times of the dawn, number 9. Say you lost on the red play, number 9. Wakerizo,
wakerizo, hivyo ndo woni ita nikiwa ombizo. Koko koriko, hivyo ndo ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo ta ta, wakerizo. Wakerizo ta ta, wakerizo.
Eight time piece of the dawn. With the future sailors is in the building. Rather chaff, Nikki Goose. Rather chaff, Nikki Goose. Coco Manches in Ike Roma Bana.